tartanka doorashada ayaa hadda maraya meeshii ugu darnayd. Waa kan tartamaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump.
We will save our economy. We will rescue our middle class.
Dalkeena waan badbaadinaynaa, waan badbaadin doonaa dabaqadeena dhexayo yiri. Waa tan iyaduna tartamaha xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris.
It's time to turn the page.
Waa xilligii boga la rogi lahaa, boga roga ayay tiri. Hase yeeshee tartanka waxaa qayb ka ah dowladda Ruushka, sida ay sheegeen saraakiil Maraykan ahi. Waa kan xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Mary Garland.
President Vladimir Putin's inner circle, including Sergei Kirinikov, directed Russian public relations companies.
Dadka aadka ugu dhow Vladimir Putin oo ku jira Sergei Kirinenko ayaa amray shirkadaha xiriirka guud ee Ruushka inay abuuraan warar waxmarin habaabinaya oo qayb ka ah sidii raad loogu yeelan lahaa doorashada madaxtinimo ee Maraykanka ee sanadkan, ayuu yiri. Qorshaha waxaa qayb ka ah sida eeda ay dowladda Maraykanku soo jeedisay lagu qoray in la abuuro websaydyo u eg kuwa ay dadku yaqaanaan si raad loogu yeesho aragtida qofka codbixiyaha ah marka laga hadlayo arrimo gaara. qayb kale ayaa ah telefishanka Ruushka maalgeliyo ee RT, kaasoo lacag gaadhisa $10 million siiya shirkada warbaahineed oo ka shaqeeya Maraykanka gudihiisa. Waa kan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller.
To pay unwitting Americans millions of dollars to carry the Kremlin's message to influence
the US election. Waa siinta dad Maraykana oo aan ka warqabin malaayiin dollar si ay u xambaaraan fariirad ku yeelanaysa doorashada Maraykanka iyo mijaxaabin lagu sameynayo dimuqraadiyadda, ayuu yiri. Dowladda Ruushka ayaa iyadu iska diiday eedahaasi. Waa kan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova.
Rusafobiya,
waa weerar lagu hayo xorriyadda hadalka, waa faquuq, waana ciyaarta ugu xun ee Maraykanka iyo dowladda xididada fog ay wax isku daba marinayso xilliga doorashada lagu jiro, ayay tiri. Madaxda Maraykanka ayaa dafiradaas Ruushka ku sheegay wax lagu qoslo. Qiimeyn dhinaca amniga oo lasoo saaray bishii hore ayaa Ruushka ku sheegtay khatarta ugu firfircoon ee raad ku yeelashada doorashada Maraykanka ee soo socota, iyaga oo doonaya inay kordhiyaan fursadaha in madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump uu xilka mar kale ku guuleysto. Iiraan ayaa iyaduna meesha ku jirtaa. Waa kan mar kale xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Mary Garland.
We have observed increasingly aggressive Iranian activity.
Waxaan aragnaa dadaal sii kordhaya oo Iiraan ka imanaya xilliga doorashada. Waxaa ka mid a dhaqdhaqaaq ay dhowaan Iiraan ku doonaysay inay wax ku yeesto ololaha Trump si ay uga fogaato natiijo iyadoo isleedahay danahaaga ayay ka hor imanayaan, ayuu yiri. Saraakiisha sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in Shiinaha uu isaguna wado olole dhinaca baraha bulshada ah oo heerkiisu ka hooseeyo ka Ruushka iyo Iiraan si wax loo yeelo tartamayaasha uu Shiinuhu isleeyahay cadowbay kugu yihiin. Hase yeeshee waxay su'aali ka taagan tahay in iska waabinta Maraykanku ay shaqeynayso iyo in kale. Waa tan Margaret Talef oo ka tirsan jaamacadda Syracuse ee gobolka New York.
I don't think so far this is really broken through as a top issue that most American voters are following, but it's really important.
Ilaama aha ilaa hadda intani ay noqotay arrin codbixiyaasha Maraykanku ay la socdaan, laakiin waa muhiim in codbixiyaashu ay fahmaan waxa socda, ayay tiri. Arrintaasina waa hawl u taala dalka Maraykanka xilli ay dadku isku diyaarinayaan in dhowaan ay codbixin u dareeraan.